sex you love. No, no.
Yo, J. Cool, Song Tater.
Manager Sissy Bueni.
Sivanga kwele ni poiso, nishivafu na pofena o. Mulavu ya tuao, chikondi chatu ni wepo. Sivanga kwele ni poiso, nishivafu na pofena o. Mulavu ya tuao, paesa kubwela na maviri viri. Koma vale pera, kaele this is wepo. Sivanga kwele ni poiso, paesa kubwela na maviri viri. Oma vale pera, kaere this is wepo. Siwanga kwele ni poiso.
Ilavu si infatuation.
We are not allowed temptation.
Mumitu ya paka makweshen. How come uchikondichi?
Bena ngumu zafana mabibi. Ilavu tilibena chikwela.
Imwe, this is wepo.
I wish umanvela veni manvela. Cause you makes me fly without wings. When I call upon your name, uzime kutina kumisinga.
I will take care of you, make you my wife. Uzipeze kapa nyumba banga, inkale panja. Nichikwati wanaine, you and I.
Kumbaya na mamiri, kumavale pira. Kaere this is wepo. Siwanga kwele ni poiso. Waesa kukwela na mamiri viri. Kumavale pira.
This time, my baby, remember. Baby, I love you. I love you. I miss you. My baby, Nikukunda. Oh, my happiness. And also my joy. My joy. I never give up. You stay anyone. You are so beautiful.
Siwanga kwele ni poiso, nishivafu na pofena o. Mulavu ya tuao.
Chemunia sinitava wakai kavakana barabandirira paka na 2 years kavakandirira waiona ijakapo imatikopela sivo paranisa apo ni makotapela tisachinja kastire awo wakakopela kawaya waya iyo lafu usagwire kuziza kumbaya veno mamuhuza gera wangamani uza sindizivani vichane vene vikukuza iyo uma player boy ni game yo lose.
Taking my heart, baby, it's yours. Mtima wango nao wina for goals. My baby, we sumvela twice ni kambozi. Ndaba
chikondi chatu ni wepo. Siwanga kwele ni poiso. Nishivafu na pofena o. Mulavu ya tuao. Chikondi chatu ni wepo. Siwanga kwele ni poiso. Nishivafu na pofena o. Mulavu ya tuao. Paesa kubwela na maviri viri. Oma vale.